Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni cy'ababyeyi bashaka abana babo. Umwe muri bo yagiye ku rugamba na n'ubu nyina aracyamutegereje. Murumva kandi umubyeyi wakoze urugendo rurerure agaruka mu Rwanda avuye mu buhungiro muri Congo agataha asize inyuma umwana we wo yari yaramye yamutoraguye na muramukazi we wari umuhetse. Murumva umubyeyi wabyaye igihe cyo gukosha kigeze abura umukwe. Muri iki kiganiro kandi ndakira abana bashaka kaba papa babo babwira ko batabashakira imitungo n'iminani ko babashakira ituze bakeneye ku mutima. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Wa mbere nakira ni Kamabonwa Teresa arashakisha umwana we w'umuhungu wahoze mu ngabo z'u Rwanda atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinihira akagari ka Rukina. Oui, allô?
Allô?
Oui.
Muraho.
Muraho murakomeye.
Muraho gahoro gahoro.
Ni mukecuru Teresa Kamabonwa tuvugana.
Yego ni wewe ukagera.
Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika ubahamagaye.
Imana ibimugire.
Murakoze cyane namwe Imana ibakomeze. Bambwiye ko mwanshatse igihe kirekire kugira ngo tuganire. Nari nababwiye ngo baguteguze kubera ko bambwiye ko ukuze. Ndavuga nti uwo mukecuru muhamagare mubwira ntegereze rwose ndamuhamagara simutenguha. Yego uri hano rwose mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika ubu turi kumwe noneho urambonye. Wari warambuze ariko urambonye. Komera. Ruhuka mubyeyi ntukagire ikikuza gusinzira. Mujye mumbabarira muba muri benshi mushaka kandi mwese ngomba kubahamagara.
Nuko nuko rwose. Mane n'umugisha gukomeze ingabire yaguhaye.
Murakoze cyane.
Zasanzane urukundo ufite nyagasana zakugorore.
Oh, murakoze mubyeyi. None se wa mubyeyi we mbafashe iki? Ikiganiro agasaro kaburaga murakizi bambwiye ko mugikurikira cyane, nibyo koko?
Ukurikira n'ubwo cyane Amerika cyane agasaro kaburaga nera gakurike umutima wanjye noneho urushaho guhaba gukubyimba.
Mpore.
Nuko ndakomeza ndashakisha nanagiye i Kigali gushaka abanyamakuru, nageze kwa Munyandinda ndamubura, nageze nta kuntu ntagerageje ariko ndakomeza ndasenga.
Bambwiye ko uri umukecuru w'imyaka 91.
Ndashaje nsazanye ubumuga nsazanye intimba.
Ujya komera. Ubu rero uri hano mu gasaro kaburaga turi kumwe, reka tuganire mubyeyi. Mbwira ndi hano kugira ngo mbafashe.
Umwana ashakisha?
Yego.
Umwana ashakisha namuguze 94. Yari umusirikare amaze mu imyaka igeze ahari nko kuri 4 cyangwa 5.
Yego.
Ubu rero mu ihunga nanjye nahungiye i Kigali niho nari ndi, intambara yabaye ariho ndi. Mba muri sitade ndahava. Amezi abiri yose ndataha ngeze mu rugo.
Uravuga muri sitade Amahoro?
Ngeze mu rugo rero ndatahuka, abana bandi bari nari nsigaranye wansanga barahari babiri batatu turahunga duhungutse umukuru agenda asubira Kigali Kigali agenda ahagwa ubwo wagenda gutyo sinamushingura ndi rero bagenda bakemurwa ngo bahungiye muri Congo ahitwa Zaire ndakubwirwa n'umuntu ukuntu ngo yamubonye w'amagambo wavugaga arambwira ati ndetse yaranakumvise atuvugira kuri radiyo kuko nari umuyobozi w'abategarugori ati yarakumvise ati twari turi kumwe nuko biheruka ubwo sinasubira kugira umuntu nduma gakuru sinagira asubira kugira umuntu ugira ikintu ambwira nuko noneho ibasolo ubwo rero ndaze yuko ndaheba ubundi bakambwira bati ntugutegereza bati bazataha n'abandi barimo barataha abandi bati bagiye amahanga barambutse bagiye muri Congo bagiye muri Tanzania bagiye Amerika bagiye hehe bati iby'abasirikare bati ashobora kuba yarakurikiye abandi basirikare cyangwa se yarapfuye ati ni ugutegereza kuko ati abandi bose n'abandi babyeyi bose barategereza maze kumva rero sinzi ukuntu rero maze kumva ikiganiro cyanyu n'umutima wongeye kubyuka
yego
ndavuga neza uwo mugiraneza Imana izaniye ababyeyi ko nta muntu umbwira amakuru akaba nta muntu ugira ikintu yagira ati namubonye akayambuka niba yarapfuye gupfa nuko n'abandi barapfuye nabona apfuhije ni benshi
yego
ariko niba nibona naranamenye yuko yapfuye bikarangira azigurutse mukuru we nkamenya ibyo ari byo nkamenya ahantu ukuntu uwo mugira neza ufite ubushakashatsi Imana yamwihereye ndayashakashaka yabura n'umuntu namubwira atariho cyangwa se yarapfuye nuko mba murayo ndazerera bamwe baraseka bati bangahura n'abantu bati nzabikugiramo ngakubitana n'undi ati mbiri imyondoro ategereza ngaheba nuko nontero igihe kirageze mubyara namuko agashyira akabyara yakubyara ikibazo cyawe ugishyire mu maboko y'Imana nk'uko yaguhaye izo ngabire
niyo nizera niyo niyambaza niyo idufasha ariko n'abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika baradufasha nk'ubu ubutumwa bwawe inkuru yawe y'umwana wawe n'iy'abana bawe muri rusange wabuze benshi muri biriya bihe byari bikomeye none nagira ngo nkubaze uyu mwana wavuze cyane uyu mwana wifuza uyu mwana utaza hwari uzi ahuri wowe ntabwo hazi warahakeka niba kuko yarakumvise igihe wamushakishaga ariko si uyu mwana ko wambwiye ko yari umusirikare akajyana n'abandi yitwa nde
umwana yitwa Agamenshi Karisiti ndaherukanira kubonanira yahise muri 89 ariko avuye nko mu bitaro muri Sashika baramurashe ku jisho afite ije so ryabaye nk'intunga nk'umugezi bamurase n'indi sasa kwita ko naryo barihanduramo baraza aratubwira ubwo na se yari ahari yari akiriho nawe yagiye mu ntambara gutyo sinamuhambye
nuko
ubwo araza aratubwira ati ngiye gusezera kuva mu basirikare ati barambwira ngo nzabe mu kigo ati ngo nintekere abasirikare singishaka akingiye kwaka ntekereza mu gisirikare mvuyemo akiva aho ngaho rero nibwo byahise biyogayoga nibwo intambara itangiye gutyo bizuhuzungukanye ntitwasubiye kuvugana nta matelefoni yari ariho ntaki ahunga gutyo ise nawe turahunga na tu aho mbere Kigali usanga mu cyaro biracika turahunga tugeze mu nzira ati singiye kujya nirirwa mbunga mbunga na karago nta muntu nize nta kindi gukangana ati ngiye kureba imuhira uko hameze ati nze mbatware ati dutahe nta singiye gukomeza kukwiruka igihugu
yego
ageze mu nzira uwo bamutsindayo
komera
wose nashinguye nuko ntaha gutyo rero ntaha mu kigira ntahana n'uwo mukuru we ageze aha ati ndagiye Kigali gushaka akazi aho nakoraga agezeyo nawe bamutsindayo sigara mu gihirahiro rero nta kandi gakuru ke kandi ndetse uwo muntu numvaga batahuka b'impunzi bavuga bati twari turi kumwe bati ati yarakumvise uvugira kuri radiyo ati twari turi kumwe muri Kongo n'ayo makuru nziza maze igihugu aherereyemo nta yindi
nkuru. Mbere y'uko ajya mu kindi gihugu avuye muri Kongo, uwo muntu watahutse akubwira ko yamubonye kandi ko yakumvise umushakisha uvugira kuri radiyo, yakubwiraga ko yamurabutswe he?
Oya, radiyo navugiragaho radiyo navugiragaho ni ibiganiro natangaga kuri radiyo Rwanda nk'umuyobozi. Namaga ndi mu nama Kabusunzu. Ntanga ibitekerezo, ubwo niho yanyumviye. Icyenda na gatanu na gatandatu ubwo intambara ihosheje nasubiye ku mirimo ndongera ndakomeza ndayobora.
Yego,
nari mpagarariye abategarugori ku rwego rwa komini.
Mbese uri muri abo bantu bubatsi ba mbere babubatse u Rwanda rushya abo wari ubarimo?
Yego, nari mbarimo rwose. Nahoraga ngenda, nahoraga mu ngendo ni mu manama twubaka igihugu nkusanya amashyirahamwe y'abategarugori ngirane.
Yego,
ibyo nabagamo ntabwo yicaraga nko mu
rugo. None se mubyeyi mukecuru ukunzwe w'u Rwanda Teresa Kamabonwa, uyu mwana wawe Karisite aba menshi muri kano kanya ashobora kuba kumva yongiye kukumva kuva 1996 kumva uri kuri iyo radiyo y'u Rwanda ushishikariza abandi bategarugori kwitabira amajyambere no kwiteza imbere, uyu noneho warakumva ku ijwi rya Amerika, niba kiriho umubwire urwo Rwanda urimo, umubwire ijambo ry'umubyeyi, iryo ushaka ryose urimubwire, ngo uhaye umunota isanzure, mubwire icyo ushaka.
Umwana haba menshi Karisiti aramutse anyumva, namubwira yuko umutima wanjye utari mu gitereko kubera we. Aramutse anyumva yakora ibishoboka byose, nibura tukanamvuga nakambwira ko ariho, kambwira amagenzi ye, akambwira igihugu aherereyemo. Ndamukumbuye, ndamushaka cyane. Murumuna we na mushiki we niwe dusigaranye, baramukumbuye, baramushaka kuba bamubona, bo bagira n'icyizere, bo bakandema n'agatima bakambwira ngo ariho, kandi nuko nkabinkorera. Aramutse anyumva rwose, akampumuriza akambwira ati ndaho kandi tuzabonana mu gihugu cyacu mu Rwanda n'amahoro. Nyamahoro abataha barataha, abasirikare bataha barataha, baraha barasubizwa mu buzima busanzwe, igihugu cyacu n'amahoro. Aramutse anyumva rwose, akamvugisha akambwira ati komera tuzabonana, ngiye kuza cyangwa ndaza. Imana yamuha umugisha aho ari, nanjye kandi naruhuka, Imana ikampa amahoro.
Ndagushimiye ko nyakiranye urubwiri igihe naguhamagaraga. Abumvise kino kiganiro ndibaza yuko wabahaye isomo ry'ubuzima ry'urukundo. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije gukomera.
ariko nuko nange ndagushimye ndagushimye Imana mani kurindi kurindi ubuzima iguha imbaraga iguha ingabire yaguhaye ikongerera izindi imigisha iguhundagazeho ndagushimiye cyane
urwo rukundo rurahagije urakoze cyane unsabire kandi nanjye ndagusabira
agasaro kaburaga
undi waje mu kiganiro ashaka umuntu wo mu muryango we wari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ni Natasha Uwineza ari mu karere ka Kirehe umurenge wa Kirehe akagari ka Gahama umudugudu wa Kiyovu
nje kurangisha umuntu wacu yahoze mu ngabo zatsinzwe yitwa Barungura Togene akaranditse 2008 kurwa tukarubona 2009 mu kwezi kwa gatatu hari handitse muri urwo rwandiko ko aba abantu bita Kibobo urenze Gisangani ndamumuca ko umuryango w'igihari kureba gihari kaba twifuza nimba kiriho yazatwayazongera akatwandikira kongera kumubona n'amaso yacu tukongera kumubona nk'umuryango ababyeyi bamubyara baracyahari bose baracyari bazima nabo bava bazima n'undi muryango wundi wose wa baracyari bazima tukaba twifuza ko nimba yagiye kumuka bazima yazatubwira era guhura nawe tukazabishimira Imana.
None se Natasha uyu Barungura Togene mupfani
sogokuru ubyara papa avukana na sogoku wanjye ubwo ni data wacu
urwo rupapuro yohereje ninde waruzanye rwaje mu iposita yaruhaye umuntu araruzana rwabagezeho rute
bazanywe na Croix Rouge rurageza ahantu ku kiliziya ha Caritas baba ari urwo aribo barumwa
ubuse iyi myaka yose ishize kuki yabandikiye ntimumusubize byatewe n'iki
ndewe sinabimenye nabo nga cyariwe mukuru we yaje kubivuga mu yaravuze ngo yashatse kwandika ngashaka bazaruha ngo ntiyamenye hazaruha ngarangije arabyihorera ari bwo yabivuze numva ndavuga hari umuntu ujya ukora ibiganiro arangisha abantu baburanye n'ababo ngiye muzampa adresi y'ibyo ari byanditse kuri urwo rupapuro ewe nzamushakishe kuko ajya huza abantu n'abandi baburanye bakongera bakabonana nibwo rero yabimpaye kwera nkunda kugukurikirana ngira gute ndakwandikira
yego none se urwo rupapuro wararubonye uko warubonye handitseho neza neza yuko ubu ngubu umuntu agiye kumushaka yamushakira he yanditse ko wabuze yari hitwa Kibobo Kibobo ni hehe yuhe mugi muri Kongo ku buryo umuntu yamubona atigoye
ni muri Kongo ngahantu bita Kibobo urenze Gisangani papuro sinarubonye ahubwo ni mukuru we nabibajije neza gutyo kwatakira ufite urwo rupapuro ahubwo yibuka ibyari byanditseho
Theogene yaba akikwibuka
nge nari umwana muto cyane nari mfite imyaka ahari 2 niyo nari mfite
muri 94 hari akazina k'akabyiniriro baguhaga hari akazina kawe azi akuzi kuri hezina
anzi ku kazina bita Kaneza
ubuse niba akumva uretse kumubwira yuko bene wabo bose ari bazima ko bari mu Rwanda birumvikana wowe wari mutoya ntabwo mwibuka neza ariko demo utwaje ijambo umuryango wose muha makuru yo mu Rwanda abantu bari hanze babakeneye amakuru yo mu Rwanda y'imiryango yabo mu Rwanda kugira ngo babahumurize muha makuru wumva ushaka kumuha hano mu kiganiro gasero kaburaga yamufasha no kongera kwandika cyangwa se aziyizira ubwo
ndamubwira ko mu Rwanda turi amahoro mu Rwanda dufite umutekano mu Rwanda nta kibazo kirimo abana nk'uko mbere byahoze kubwira ko tugisangira sangira gukabizi uko yabisize uko abantu basabanaga ubu ngubona ariko bagisabana mubwira ko papa we agihari bavandimwe bagihari natwe abana yasize tukiri bato ko rwose yakongera kandika ngira tukamwishimira tukongera tukamubona yewe se n'igihugu kikongera kikagira gute n'igihugu kikamubona nk'umunyarwanda wakivukiyemo wakirerewemo
hasigaye rero nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo no gukomeza gutegereza wizeye ndizera ko umuvandimwe wawe yumvise ubutumwa bwawe
urakoze cyane na Imana iguhe umugisha kandi neza umutima wawe ukiri mu isi uzayibukirwe no mu bwami bw'ijuru uzayibukirwe ku byo byose teganya kugukorera izabiguhe uzabirebesha amaso n'umuryango wawe kubw'ineza ukora
urakoze cyane nawe uruwineza ngaho ndagusabira
agasaro kaburaga
nkuko nabibabwiye mu iriburiro ry'ikiganiro turafasha abana bashaka ababyeyi babo Emmanuel Nzayituriki yakuze abona arererwa kwa sekuru ndetse yarahawe n'izina rya sekuru ariko igihe cyarageze yemeza gushaka papa we atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima akagari ka Kimaranzara umudugudu wa Mizero
navutse nsanga kwa sekuru manyine yarakiriho ngo ariho nkurira mu gukura kwanjye aba bajo papa bakambwira ko bamuheruka abaturira inzoga batongeye kumubona kubera ko mama na papa bari batandukanye muri hagati ya 1989 umwaka ujya gutangira kuko navutse kuri 1993 ubwo rero bamubwo buzima najya mbabaza nyine uwo mubyeyi bakambwira ko ko baheruka muheruka baturira izo nzoga ntabwo bongeye kumubona ariko nyine mama nsakongera kuganira nawe ambwira ko bapfuye ko ngo yarambwiye ngo bajyane muri Tanzania ntiyabyemera ubwo mukumbwira gutyo aza kwitaba Imana nta kindi kinarambwira
none se mama wawe yaba yarakubwiye niba papa wawe yari umunyarwanda cyangwa se yari umunyatanzania
imbwira ko bakuraga muri uwo muhanda wavaga Kigali ya Tanzania kuko bagari nyagasambu niho ngo bari bacumbitse yabanaga wari wamusega n'umushingiye ari mukuru we abaza gufa muri icyo gihe cy'intambara
na sokuru wakiri inzoga zimumenyesha yuko bazaza kumusaba umugeni ntabwo yigeze akubwira niba wari kuba umukwe we yari umunyamahanga cyangwa se niba yari umunyarwanda
cyo ntabwo bigize bakinsobanurira pe kuko nawe yaje kwitaba Imana nta kintu asa naho arambwira umuntu wagombaga kubimbwira yari uwo mukuru we nawe yitabye Imana mu ntambara ngo tubura amakuru gusa umukobwa w'uwo mukecuru ariwe mama wacu niwe twaje kujya tugana akambwira ati icyo bari bapfuye nyine ni uko ngo bamubwiye ngo bajyane muri Tanzania kuko bari baturanye ku mama wanjye akabyanga
kugira ngo bajyane muri Tanzania habaye iki bagiye gutembera bagiye kubayo nibyo bakubwiye birumvikana ku rutaravuka
ubwo bambwiye ko ari muri 90 kuko nkurikije ko bakuba batandukanye ngange ikiri ntoya bambwiye ko ari atangiye ngo kubimwigaragambya nyine mu Rwanda batangiye kujya bafata abantu ngo nk'ibyica abona atazabishobora abari bwafata uwo mwanzuro
akaba yarahisemo kujya muri Tanzania kugira ngo akingire umutekano we.
Yego.
Hanyuma mama wawe we yanga kumukurikira kuva icyo gihe ntibongeye
kubonana.
None se mu byo mama wawe yakubwiye yaba yarakuhaye izina ry'uwo mukunzi we ari papa wawe.
Izina rarimbwiye.
Yitwa nde?
Yubwo yitwaga ngo Seke yanga Edward. Kubera ko nyine na mutoya bambazaga papa nkandikisha sokuru baje kubimbwira nyuma bambwira ko ariko yitwaga nge mu bwana bwanjye bambaza papa nandikisha sokuru aho menye bwe nyine ntangiye kufata ubwenge babwira isubunza yanandikisha sokuru abyara mama ahinduka nambyara bambwira ati papa witwaga Sekeri yanga Edward ubwo niko nese nandikisha mu irangamimerere nibyo bambwiye bifata gutyo nabyo nagiye ngumya basaba ubusobanuro nyine kabiri bambwa uko umukecuru we ngo duherukana nyine atareta Imana namazaga ahubwo abona arandusha agahinda nyine tsinda dutandukana nyine nta kindi kinambwiye
wabonaga afite amakuru menshi yo kuguha kubera ko birumvikana ko ntayo yari afite ariko wabonaga bimubabaje
byaramubabaje kubitewe n'ubwo buzima nakuriyemo ngenda mba mu miryango yiwe nyine kubera ko yageze maje guhunguka ahita afata umwanzuro ajya gushaka umugabo ndetse akabona ubuzima mbayemo nawe buramubabaje namubaze nyine akabisaho kugera ku gahinda gusa hari ikindi kintu naje gutekereza navuga niwenda mwamfasha kugenderaho uwo mushiki wanjye wo kwa mama wacu we yari mukuru nubwo mumaza akakumbwira nabaye niwenda ngize nk'umuntu umumfasha akamunganiriza ari cyo yamutangariza ari mu mutarawe sinzi niba nazabahuza cyangwa se nk'abantu nibe nzamumbariza byimbitse abayatambwira ati n'ubundi wasara ntacyo nagufasha cyane wiyakire ubaye muri ubwo buzima iyo ari mukuru ufite nk'imyaka yambara aba afite nk'imyaka nka 15 cyangwa hafi 17 urumva we yari akuze uyu mubaje yatambwira ati ntacyo byamfasha
nukuvuga ko we afite amakuru
we n'ibyo nkora abacinege ambwira ngo ntacyo byakumara ngo yakire ngo nawe ni kumwe naje kugira n'Imana ikabyara umwana akajya ambaza ati se papa wawe meze ute ariyo no kubyara nawe ni umukecuru yari yitabye Imana ngo bambaza se sogokuru meze bite cyangwa kaka nka buri byo mbabwira pe kumva nanjye ndi muri iyo ntiyo
nzayitura iki niba papa wawe akumva muri kano kanya ni umuntu utumwe mpa buri wese ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
nta butunzi bundi mushaka we cyangwa iki nuko umutima wanjye umunyishyuza niyo namubona gusa cyangwa se nabona aho dukomoka kumwe dusangiye amaraso atarushaho kunyubaka cyangwa bikubaka n'abavandimwe banjye
ndahamya yuko aho yaba ari hose yaba ari muri Tanzania cyangwa se mu Rwanda hariho hose niba akiriho akaba akumva ndahamya yuko ntazabura n'umuntu n'umwe uzamenya yuko uwo muntu afite umwana mu Rwanda umushaka yabo mu muryango we bakaba rero banyura hano ku kiganiro agasaro kaburaga ariko ningira ndi makuru yandi nzamenya mbere yuko ikiganiro kirangira cyangwa se nkazabikumenyesha ikindi gihe nzakubwira menye amakuru yerekeranye n'umubyeyi wawe ngaho rero ngongere ngushimire kuba waje muri kino kiganiro warategereje bihagije ariko uko gutegereza niko tuba dukeneye kugira ngo twubakane twese ngaho rero ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane ubwo wenda ashobora no kuba ati atazi izina ryanjye kubera ko ntabwo ari wanjye samubwira ati umufasha yitwaga Mukamwezi Esperance
ntabwo hazabura umuntu n'umwe uzamenya Mukamwezi Esperance ni mama wawe ibyo bizafasha nabumva ijwi ry'Amerika kudufasha kugera kuri papa wawe ngaho rero ukomere ugire umunsi mwiza
agasaro kaburaga
undi twakira ushaka papa we ni Ebenezer Nkurunziza hatuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura akagari ka Kimihurura
ikinzanye mu kiganiro no kubasaba ubufasha nagiye ngitega amatwi kenshi numva mufasha abantu nifuza ko nanjye nabagezaho ikibazo cyanjye mukamfasha
none ikibazo cyawe giteye gite
ikibazo cyanjye navutse muri 1994 mvuka ku muryango w'umugore n'umugabo hanyuma nza kwisanga nderwa na mama papa rero yapfuye nkiri umwana muto cyane kuva ubwo rero kugezana n'uyu munsi sindamenya umuryango wo kwa papa niyo mpamvu nari negereye ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mumfashe ndebe ko nabona umuryango by'umwihariko wo kwa papa
none se hari umuntu wo mu muryango wawe wigeze akubwira aho ushobora kubukomoka? Ntabwo nabo ntibahazi.
Mama yaranjyanye kwa nyogokuru kumubyara. Aho ni muri Ruhango Bititambwe, niho nakuriye, niho namenye ubwenge, ariho ndi ariwo muryango kwa mama mbona. Rero papa yapfuye baravuye kwa mama, ariko bari batarajya kwa papa mu buryo bwo kwereka umuryango kwa papa nk'umugore we cyangwa se n'umwana wenda yabashije kuba yarabyaye. Yapfuye bafite iyo gahunda yo kuba bajyayo, ariko baravuye kwa mama.
None se izina rya papa wawe urarizi?
Ego, amazina yose ndayazi.
Yitwa nde?
Yitwaga Nkurunziza Elia.
Yakomokaga he?
Yakomokaga mu karere ka Nyaruguru.
Nta muvandimwe n'umwe wigeze ubwirwa ko ariho?
Numva nta n'ayandi makuru nigeze menya. Ayo ngayo niyo nabashije kumenya, ko yavukaga mu karere ka Nyaruguru n'amazina ye gusa. Nta kindi kintu nigeze mbasha kumenya ko hagati kuri papa cyane cyane. Yaba yaba umuryango we hagati y'ababyeyi be cyangwa se n'abandi bavukanaga, ntabwo nigeze mbasha kuyamenya.
None se ubu ngubu umusore imyaka 29 wagumbye no kuba uri umugabo warubatse,
yego,
ubu nibwo utangiye gushaka amakuru ya papa wawe cyangwa watangiye kera nuko igihe kigeze kugira ngo noneho unifashishe ikiganiro Agasaro ka Buraga, ari nibwo ugitangira cyangwa se watangiye kera?
Natangiye mu mwaka washize. Mbere hari nkiri umwana muto cyane w'imyaka 8, nibwo naje guhura n'umuntu washakaga ko yaje mu rugo nyine kwa mukecuru ubyara mama, akabwira nyogokuru yuko ashobora kuba yanjyana Kigali, hari ahantu azi umukecuru ushaka umwuzukuru we. Nyuma nyogokuru rero nibwo yaje kumbuza, arambwira ati abantu bajyana abandi Kigali bakabagirira nabi, ntuzigere ujyayo, ntuzigere umwegera. Nyuma maze gukura rero nibwo naje kumushakisha nsanga yagiye Uganda, amakontakte ye ndayabura nyine mbura ukuntu muvugisha. Navuga ko ubu ngubu aribwo naba negereye ikiganiro cy'Agasaro ka Buraga, nkavuga nti reka nshakishe ndebe yuko wenda haba hari umuryango waba warasigaye bakamenya yuko hari amaraso yabo agihari, nanjye bakamenya ko mpari.
Hari abana bashaka ababyeyi babo ku mpamvu zitandukanye, urabizi, bamwe bavuga ati ndashaka papa wanjye nzahwari ariko naramubuze ndagira ngo bigaragare mubone, yenda azashyire mu bandi bana nanjye nzabona 8 ziko mu Rwanda 8 ishyirwa imbere cyane rimwe na rimwe. Wowe nabivugaga mu kanya maze kujya imyaka 29 papa wawe kumushaka, harimo izihe nyungu?
Murakoze. Gushaka papa navuga ko inyungu naba nkurikiye mu kubona umuryango nuko wamba hafi nanjye nkawuba hafi, byanga bikunda ndawukeneye nawe urankeneye, kuko ntekereza ko bambonye bakifuza kubona umuntu nkanjye cyangwa se nanjye nkifuza kubona umuntu abantu nkabo. Imyaka 29 ubaho wenyine nta muntu ugira wo kubwira ikibazo, ariko inyungu kuko ari njye ubashaka cyane, nakifuza yuko bamba hafi nanjye nkababa hafi. Ntekereza yuko byabashimisha kubona bambonye niba bazi yuko hari umwana babuze cyangwa se wenda batanabyibuka, wenda sinzi, ariko nakifuza kubabona nk'uko nabo babyifuza kumbona.
Reka ngusezereho rero Nkurunziza Ebenezer, ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndizera yuko nugira amahirwe ushobora kuzabona umuryango wawe, abantu bumva ijwi rya Amerika bari Nyaruguru bose bakazamenya papa wawe, bazadufasha nabo kugira ngo tumugereho vuba. Ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Yego, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha namwe.
Shaka Agasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka Agasaro kawe muzakabona,
wicike intege ye,
shaka Agasaro kawe muzakabona,
shaka
Agasaro kawe
muzakabona.
hashize imyaka 26 umubyeyi w'umunyarwanda kazi yahungiye muri Kongo inkambi z'impunzi zisenywe agaruka mu Rwanda ariko asiga umwana we bwite asiga n'uwo yari yaratoraguye wari warabunanye na nyina ahasiga n'umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wari muri amukazi we umubyeyi yitwa Mukandahiro Maimuna ari mu murenge wa Kinyinya umudugudu wa Dusenyi akagari kakagugu
numwana nabuze imyaka 5 n'abana batatu mbega ariko umutoya babiri witwa Siyabazi bagira nubona inatoraguye bita Yosef bakaba baraburanye n'umukobwa bita Ngende nyana
none babura baburiye he
baburiye aho bita Gisesha muri Zaire
niwe wari ubafite byagenze gute
njye wari ubafite nayo ndi kumwe nabo mbega habaye imidugararo turaburana abo mukobwa bahetse
Yosefu wamutoye hehe
nawe namutoraguye aho ngaho aho bita Rubutu niho nawe namutoraguye yaburanye na mama we
mama we yakomokaga hehe
nawe yakomokaga muri Kagugu muri Kinyinya twaturukaga mu gace kamwe aho ngaho muri Kinyinya
hanyuma se Ngende n'inyana we yari uwande
Ngende n'inyana ni mushiki w'umugabo wanjye
niwe wari ubahetse
yarahetse yarabafite nyine ukamwe agahetse n'undi nawe yamukurura mu maboko habaho nimwe imirwano myinshi rero tuburanira gutya mu mirwano turinda tuva mu ishyamba tutabonanye na n'ubu se ndababona narashakishije hose ariko nayo birengero byabo
hari abandi bana mwagarukanye
ndabafite uwitwa Uwanyirigira Safina n'uwitwa Umutoni wa Sesifa n'uwitwa Uwimana Saidati
none se uyu Asia igihe mwatandukanaga yarafite imyaka ingahe
yarafite imyaka 5
naho Clementine nyirasenge wari umuhetse we yarafite imyaka ingahe
yarafite imyaka 18
aka gahungu wambwiraga wari watoraguye kumuturanye uko kari gafite imyaka ingahe
nako kari muri 5 n'igice mama we yitwaga Berensira usibye ko papa we ntazi izina rye ariko mama we yitwaga Berensira twayisuzeranye
Berensira se we yaba akiriho
arahari bari mu bice bya Kicukiro n'umugabo naje kumenya ko ari
mujya muhura mukaganira mukayaga mukabwirana amakuru kugira ngo mumve nimba hari uwagira amakuru yababwira nimba bari abana hari uwabakigera
turahura tukavugana kuko twarabonanye mubwira uko umwana nari mufite ariko aza kumbwira ko nawe yaburanye nawe mu bice byaho bita muri Shanje niho yamuburiye atoragurwa n'abandi ubwo tuza gukubitanira aho ngaho nyine bagatoraguye bakajugunye ku muhanda rero mpita nkafata gutyo habaye umuduruvayo nanone muburana n'uwanjye
ntabwo byoroshye kubura umwana w'inshuti wari waramiye n'uwa ukamubura ndetse akajyana na nyirasenge na n'ubu ukaba utazi aho baherereye nta n'amakuru wigeze umenya yaba yarakubwiye ko bakomeje bagana mu burengerazuba ku buryo bashobora kuba baragiye mu kindi gihugu nko muri Congo Brazzaville nta gakuru wongeye kumenya
keretse umuntu umwe wigeze kumpa amakuru ambwira ngo yumvishe itangazo ry'uwo mukobwa bita Clementina ari gushakisha Mukandahiro na Kimenye ngo ko wari muri Angola sanga nanjye ntari ntameze neza nari ndwaye icyo gihe mfite indamburuko mu mbikurikirana nubwo nyine ndabyihorera n'ubu nibona nibutse kubikurikirana
ubwo hari mu wuhe mwaka bakubwiraga ko yanyuze kuri radio agushakisha
hashize nk'imyaka igera mu icumi
wamenye radio yakoresheje kugira ngo atange iryo tangazo
ntango radiyo yayikurikiranye kuko nawe guhuye n'undi mwana nawe nawe narahunganye nawe nawe muduhuriye mu nzira gutyo ababyeyi be baraburanye kuko yarandi turajyana tugirana muri Zaire no guhunguka tuhagarukana niwe waje kubimbwira ko hari umuntu ngo amubwiye yumvishije itangazo rya Clementine rero ntango nabashe kubikurikirana naho byaciriye
uko biri kose niba koko uwo muntu yari yamwumvise yakumva ko Clementine ngende y'inyana yatanze itangazo avuga ko ari murangora murangora hari abanyarwanda bazatwumva ijwi rya Amerika rigera kure niba twumva na bazatwumva ubu wasanga arimo twumva muri iki kiganiro niba rero koko Clementine ari kuri niba baranahavuye iri mu kindi gihugu ukaba wumva ikiganiro muri kano kanya ndi kumwe na Mukandahiro Maimuna akaba mwari kumwe hashize imyaka myinshi mutandukaniye muri Congo igihe kirageze kugira ngo umubonane none Maimuna mubwira makuru yaho mu Rwanda mubwire icyo ushaka kumubwira niba koko yaragushakishije nawe mubwire ikikuri ku mutima nawe wasanga wagimana kubakunza
ikintu nabwira Clementine namubwira ko nagezerwa mu Rwanda amahoro n'abana nari mfite uturi kumwe hari na murumuna we bita Murekatete Marita nawe ubu turi kumwe abyaye kane ariko musaza we twaje kugira ikibazo yarapfuye
mukomere
nyuma yabwo nabwo nabyaye abana b'abahungu babiri nabo bariho ubu n'abasore bararangije sagondere nkamushishikariza ko niba yaba ari kumwe n'abo bana yabasha kubimenyesha ko bari kumwe akanabashakisha ukuntu yataha kuko inaha nta kibazo n'amahoro
Maimuna Mukandahiro urakoze cyane kuba udusangije amakuru y'abana bawe ushakisha ariko mbonereho ngushimire ubutwari wagize bwo kutoragura ku gahungu Yosefu ukabuguta uyu mwana ndamuzi ni umwana wa Berancira twari duturanye ukamuhungana nibwo bwose taza hari ugize Imana wasanga ari kumwe n'uwawe wababonana
ukicika namumenyeshereza ko uwisanza isenga ariwe nawe twari twaratoraguye twageranye mu Rwanda nawe ari amahoro ubu yashatse yaranabyaye Clementine amenye Nzayisenga kuko babanye cyane yamenya ko turiho
ngaho rero mu gihe tugitegereje uko twamenya amakuru yabo nongere ngushimire ubwize geno kwa rategereje igihe kirekire kugira ngo tuguhamagare ngakomera kimwe n'abandi mwakuranye urugendo rurerure mugaruka mu Rwanda mwese ndabakomeje ngaho rero ukomere
urakoze
Agasaro Kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka 2004 umugabo w'umuzungu ukomoka muri Afrika y'Epfo wakoraga mu Rwanda yahavuye igitaraganya agenda asize ibitenga bituzuye agenda umukobwa yari yararambagije yiteguraga gukwa atwite inda y'amezi atatu umwana wavutse yari yarifuje ko yahabwa izina rya kitwa Campbell witwa Martin Campbell uwo mwana ariko kuva yavuka ntarabona se ku bufatanye dufitanye n'ishyirahamwe ry'abametisse Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi turakira ushakira uwo mwana papa we ni nyirakuru wamureze Zainabu nyirabaganwa atuye mu karere ka Huye umurenge wa Ngoma akagari ka Ngoma
yego tike no kumwana yabuze umubyeyi we umwana arandushya cyane ambaza se ndetse yifuza kubona se kandi kumubona kwanjye mbona ko ari ibintu bikomereye yigeze kumubona kumwe binjira mu matelefoni aramubona arangije aramwandikira ndamubwira ngo amwandikira namwandikira ntabwo yigeze amusubiza kumva ndetse ni nk'uko umwihakana
uwo se w'umwana ari he
ari muri Afurika y'Epfo ari ahantu higanje n'abazungu gusa nta bandi bantu bahari
yageze mu Rwanda te se yahavuye ati
uko yahageze ntabwo nabikubwiye cyatanzwe mbizi gusa icyo nzi cyo nyine ntabwo ni yewe no kumubona nanjye ntabwo nigeze mubona muzi ku mafoto muzi mbwira ko agiye kuza gusaba nyuma numva ko agiye kugenda ambwira ati ariwe yarancitse none ndamufashe sinzi ko biri bugende ndambwira ati nimba afite umutima ukaba wumva kubwira yuko akwizeza yuko azagaruka ese kugomeka ku muntu mureka agende azagaruka azagutwara azafasha umwana nuko yagiye.
None se urambwira uti yagiye agombaga kuza gusaba byari bigeze kure mbese mwari mumaze kugira umukwe hanyuma inzira zibyara mahari agenda bukwe butabaye na nubu.
Kibazo rero nuko atasubije amaso inyuma ngo niwe mwana byibuza mumenye.
Yagiye azi neza yuko uwo bakundanaga umukobwa wawe yari atwite. Icyamukuye mu Rwanda cyamujyanye huti huti urakizi?
Umukobwa uko yambwiye yuko ngo yari ahari adafite ibyangombwa.
Ariko agakora mu Rwanda?
Yego.
None se urambwira ko ari wowe ureba uwo mwana akaba kubaza kenshi amakuru ya se? Umukobwa wawe we iyo umubajije akubwira ko agerageza kumuvugisha hari icyo uzi?
Umwaka ushize yigeze kumutora kumushakisha ku matelefoni.
Yego.
Ngo aramuvugisha bakajya bavugana yigize rubanda hanyuma aza kumwibwira amwibwiye undi aramuhakana. Aramuhakana aramubwira ngo ntabwo ari we wibeshye. Ati ntabwo nibeshye uri we. Amuhana ikimenyetso aramubwira ati ufite tatuwaje inyuma mu bitugu ahajya mu rushyi rw'ukuboko. Undi kuvuga nk'ubwo ngo yahise avaho ahita amuburoka.
Muri make ntabwo ashaka kumenya amakuru y'umwana we, nta nubwo ashaka kumenya amakuru y'uwo bamubyaranye. None se mubyeyi uri mukuru, iyo wamurebaga uyu wagombaga kuba umukwe wawe?
Mu by'ukuri jyewe nta kubeshye ntabwo nigeze mbonana nawe.
Yego.
Yabitubwiye gutyo turanitegura tuzi neza yuko agomba kuza agasaba agapfa bakagenda bakabana.
Yego.
Yewe ndanamubaza nti none se uzi ko so yarakiriho ubwo mubwira mperuka no gupfaka?
Oh, komera.
Nikuzi yuko so atakwemerera yuko ugomba kurongorwa n'umuntu w'umukristu ntiwambwira yarakwemereye kuba umusilamu yarabyemeye. Unumvise cyangwa inzoga yemeye kuzireka ati yaramaze no kuzigabanya nk'uko. Ati ubu ngubu yaragabanije ku buryo amacupa yanywaga asigaye ku icupa rimwe. Ndumva rero mu nyuma iza guhinduka numva yuko nyina agiye kumusiga ati njyewe yamuhaye uruhushya rwo kugira ngo wongere kwa nyirakuru kwa mama wacu wari uri aha ngaha.
Yego.
Ati ampaye uruhushya ati kundi bamaze kumwirukana ati araye mu ihoteli ubu cyo agenda. Ati banterefona n'ijoro mu by'ukuri saa munani z'ijoro ati barambaza ngo ndi umuntu wari umushoferi ngo wabo. Ati arambaza ngo ndi hehe ati ndabyimubwira ahantu ndi. Ati arambwira ngo uzi yuko uri agacucu uzi ko Marita agiye kugucika kandi twamaze kumenya ko ufite inda ye. Ahita ajya kuri hoteli aho yari aje abyutse ashaka kugenda niho umukobwa yamufatiraga ahangaha. Ati ugute ushobora kugira ngo ugende uzi neza amasezerano twari dufitanye ukagenda utasezeye ukagenda nta na kimwe mubwiye. Urumva? Undi ati njyewe ni ibintu byari bintunguye kandi na byabaye tungura kuri njyewe ntabwo nari mfite umugambi wo kugira ngo ngusige nabuze uburyo mbikubwira nari mfite kugenda nkagenda nkitunganya nkazaguhamagara ukaza ukansanga. Ubwo yarimbwiraga mu masaha moya umwana arantelefona arabimbwira mbwira rero kamubwiye ndakakwiyomeka ku muntu ngwino ntabwo uzaba uri uwa mbere nabo umuntu azagira gutya kwibuke aje agutware atware n'umwana
yego
mwandikira amadresse y'iwabo ati hari igihe nshobora kugenda nge na nkaba nagwa no mu nzira ariko umwana ntazasokere iwabo ati kindi nubwo ari umukobwa uzamuhaye amazina nubwo ari umuhungu uzamuhaye amazina ibyo bya kambere turetse rya manusuru nitwe twari mu isi ariko rya kambere n'iryiwe bipfa kuri sekuru wose wa marite nawe yitwaga kambere na marite nawe akitwa kambere
muri make ikigaragara nuko yari yemeye umwana yarazi neza yuko inshuti ye umukobwa wawe Karemera Aisha atwite ariko nyine biza kuba ngombwa ko amuta akagenda kubera ko bari bamwirukanye mu gihugu kuba yari yohereje amazina biragaragaza ko yari afite akantu ku mutima ko yifuzaga ko umwana we igihe nikigera bishobotse bazabonana nawe ni kubibona
niko byahindutse niko ntazi umwana we ikintu kimbaraza ni kimwe
yego
umukobwa wanjye umwana yageze igihe ajya amubaza agapfukamana yuko no kumumenasha ko amenasanye na cyane kubera akababaro urabona kuba muri Afurika ukabyara kuba aho ngaho ari urwo ruhu wa mugani nta n'ukuntu ameze ugasanga abantu baramutuka muzungu nyange muzungu kuruhu iki umwana bikamuzonga umuzonga akagenda akazonga nyuma nyuma rero kubera kugira no kubana n'ibigare bibi byarangiye nawe abaye mubi
komera kubyara niko bigenda komeza umujishi mubyeyi ndakumva mashuru kambere komeza umurere Aisha nawe buriya tugize Imana Martina akagaruka mu buzima bwe niyatagaruka kamu ufasha kureba uko umuhungu yatekana minyi nkomoko ye yose yuzuye akamenya se
bana rasobwira ngo naho yabona se ngo akifira ngo ariko ngo nta kibazo bazagenda kuri kabagasha
ntagapfa azamubona kandi azabaho ariko se kuba Martin Kambere yaravuye mu buzima bw'umukobwa wawe Aisha igitaraganya kagenda ntasubiza amaso inyuma nuko kumushaka yamubona yamubwira ati ni wowe undi akamutera umugongo biri mu bintu ubona bisa naho hari byo byamuhungabanije
kuva abona kubyara mu Kinyarwanda bavuga ikinyendaro gitutsinde atari ikinyendaro cy'umuzungu abanyarwanda bari kugira byinshi umwana yamusigiye ufite umwaka n'inusu
wambwiye yuko uyu Martin Kambere yakoreraga isosiyete yitwa Fair Construction yakoraga imirimo y'ubwubatsi kuri imirimo y'ubwubatsi mwigeze mubaza niba babafasha kumugeraho mwigeze mubaza niba hari ubwiteganyirize se yari yaragenewe ku buryo bwafasha uwo mwana yasize abyaye kurerwa
ubwo ntigeze mbibaza
kutabaza ni ukutamenye ko wabaza wabuze uburyo se bwo kugera i Kigali ngo ubaze cyangwa se ni uko gusa utabitekereje
urabona wari kubibaza wari ubigimbo kiwemo ni wenyine kumva ko nawe yamaze kuhinduka undi muntu
ubuse mbere yuko turangiza kino kiganiro tugirana hano mu gasaro kabunaga ngushimire kuba warabaye umubyeyi nyamubyeyi ukarerera n'umwana wawe na n'ubu ukabukimurerera Mashuru Kambere akaba amaze kuba umusore wambwiraga ko mu kwezi gutaha azaba afite imyaka 18 kumubona kura ni bigeragezo yahuye nabyo mbwira nk'umubyeyi ku kubona kurera umwana utazi se ukamurera ari no mu metisi ufite imana tumaze iminsi tugira igice duharira abo bana baba metisi kugira ngo tubafashe kubona base kugira ngo nabo baba bakure neza nk'abandi kumurira ngo kuri iryo barabara rya gatatu aho ngaho ingoma nabo wanyuze mu bigeragezo byinshi nk'umubyeyi kurera umwana utazi se umushaka wabinyuze mute magingwa ya ubishobora ute niki kibigushoboza
imana yoyi imana uri kwikuza cyane n'umukuru nuko umwana yifashije ikamfasha mukamfasha nuko yabona umubyeyi byibuze nkazabona yuko nawe nazasaza ariko nawe yaba afite umunezero byibuze ko afite umubyeyi
wa mubyeyi we Zainabu Nyirabaganwa nkwijeje ko nzafatanya n'ishyirahamwe ry'abametisi dukorana riri mu Bubiligi ariko n'ahandi bari hose ndo muri Afurika y'Epfo niba bahari nzabitabaza kandi rero niba Martin Campbell harabashoboye kumugeraho nanjye nzamugeraho nzamuganiriza kigabo nk'uko njya mbiganiriza n'abandi bagabo tukumvikana bari baratinye ku kubona abana babo bakemera kubavugisha nzagerageza ibyo nshoboye icyo nzageraho nzakubwira bitwara igihe ariko ndabikwijeje umwana umunkomereza ariko nawe ndagukomeza cyane ngushima ubutwari ukomere turi kumwe nzagufasha ibishoboka iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga nitugira imana uyu papa wa Masuru Kambere tuzamubona uwo mwana tumuhe ibyishimo nawe kandi tukugarurire umunezero ndagushimiye cyane
mana bahumukishe kandi dufashe
Agasaro Kaburaga karabonetse Agasaro Kaburaga karabonetse
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 1 7 3 6 nongere nyisubiremo 001 2 1 7 3 6 naho ubutaha mwarikumwe na Venuste nshimiye imana
Kaburaga karabonetse
Voice of America.